Father, for that day when you came in my life, you did change everything. Ngabuli sindu sharubere. Anything you do for me,
I thank it.
Anything you bring for me,
I get it.
Anything you do for me,
wewe ni Mungu, Mungu wa miungu. Wewe ni mfalme, pokea sifa Baba. Wewe ni Mungu, Mungu wa miungu. Wewe ni mfalme, pokea sifa Baba. Ulinitoa mbali Baba, ukanibariki, umenitendea mema Baba. Maishani mwangu ukanipa akili na nguvu Baba, nikutumikie. Wewe ni Alpha and Omega. Maishani mwangu nitakusifu siku zote, usiku na mchana, kwa ile umenitendea Baba. I thank you Lord. Wewe ni Mungu, Mungu wa miungu. Wewe ni mfalme, pokea sifa Baba. Wewe ni Mungu, Mungu wa miungu. Wewe ni mfalme, pokea sifa Baba. Ndugu na dada, muombe Mungu we, anaweza vyote. Wakati wa shida muombe Baba, atakusaidia. Yeye ni provider, protector. Hakuna jambo lote linalomshinda Baba. Muombe Mungu, anaweza. Anaweza Baba. Anaweza Baba. Wewe ni Mungu, Mungu wa miungu. Wewe ni mfalme, pokea sifa Baba. Wewe ni Mungu, Mungu wa miungu. Wewe ni mfalme, pokea sifa Baba.